Amina, Amina, Buzungina Busaka, boiling at Tumba. Opinga in Yama, Elevazari Motu, Lekambotina, Miso and Zambie. Alumine, Amina lobi nanga moindo solo, kofinga nga imbala nambala pamba solo, Amina e, Amina e. Moindo pe malalite, ya kolo kila banganga, soko moindo malali. Dali sanga wa pinganga, na dali kosa lambongwe, na koki kofutanganga, soki kutu jumye, Amina, pardon mingi, sheri nanga, na pesio lelo, Amina kweli lelo baninga. Mambre sengi bapingange, mambre sengi na kotanga bilenge. Ya mambre sengi, oh. Marisa libokoe, Camille Amerike, Margarita salibokoe, Lucia ibambie, Arfonso ibambia pointe, Mwesina ye Sophie. Ana kitambala, Antonette kitambala, Nakotuna Jose kitambala wanga, Kobola kes clair nanga, fille de bon cœur, hein, guitare. C'est bien. Na biso na bari atata Johnny, mukuru na biso, mbongo na biso, esili pa na Johnny, hein? Oyo kila biso mawate, biso nyoso bana na yo, yo zaita tata monene.